Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst as we greet bonke ama listeners e Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Sibonge the Holy Spirit osikhumbuzayo namhlanje the importance of this day. Ngoba le Thursday it's a historical event eyenzekala to all mankind and all the heavenlies. Mind you, it was on the Thursday uma uJesu Kristo beba ne last supper nabafundi bakhe. It was on a Thursday la uJesu Kristo ekhuleka a priestly prayer, and in that priestly prayer uJesu Kristo was included nathi singekabikho nokuba khona. Ngoba uma sifunda laphayana John chapter 17 lithi leli lizwi uma uJesu Kristo ekhuleka ngalelo langa sizoyifunda yonke bangcwele uthi uJesu, Father, the time has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. For you have granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who have given him. Uyazi esasho lapho ukuthi to all those who have given him. Siyathola ukuthi bangcwele kukhona izwi elikhulunywayo ukuthi akwazeki ukuthi ungaya kuJesu uNkulunkulu engakudrawanga kuye. Manje yiko lokho athi uJesu Kristo to all those who have given him. Uma ngabe namhlanje umamukela uJesu, bonga ukuthi uNkulunkulu ngikuwe ngani ngoba it is you oye wangidrivela kuJesu Kristo. Wayivula inhliziyo yami ukuthi ngilize izwi. Manje uthi make qhubeka ngalomkhulu ngalo prayer uthi, now this is the eternal life that they may know you, the only true God. Manje uyasho ukuthi ukuphila kwaphakade ukuthi uNkulunkulu simazi. Ngoba bangcwele impilo ayigcini la. Kodwa siyadlulela ngale. It's either kudepend ukuthi impilo yami nawe sispenda kuphi. Ngesinye isikhathi soyispenda kwi-separation from God. And ngesinye isikhathi soyispenda in the presence of God. Manje kula athi, this is the eternal life, that you may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth, completing the work you gave me to do. Manje siyakhumbula nokuthi uJesu Kristo wakhuluma amazwi esiphambanweni wathi kuphelile. Why? Because uJesu Kristo uthi, I've completed the work that you have sent me to do. Manje ukukompleta umsebenzi uNkulunkulu asinikeze wona kubalulekile. Ngoba ungawenza umsebenzi kodwa ungawuqedi. UJesu Kristo kwakuyisifiso sakhe, noma sifunda izwi lapha kuJohn chapter 4 ekhuluma kubafundi ukuthi kuyisifiso sami ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ongibizele wona ngiwenze futhi ngiwukomplete. Manje naku kuyile Thursday uyakhuleka manje uthi, I brought you the glory on earth to complete the work you gave me to do. Manje ekuseni kwanamhlanje sisabheke umkhule kuJesu Kristu awenza ngale Thursday. Singazibuza thina ukuthi ngathi ekugcineni kwethu uma sesifike ukuthi sishiye lomhlaba, are we going to say the same words nezakhulunywa umpostoli uPauli ukuthi umsebenzi ngiwenzile, ngigijimile ibanga ngaze ngaligcina ibanga. Manje ekuseni kwanamhlanje esatsho uJesu lapha kuverse 5 uthi, now my Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Manje inkazimulo yayikhona engekeze uJesu Kristu wayinale nkazimulo. Ngoba uma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba, uJesu wayekhona umoya engcwele khona. Manje uthi uJesu Kristu kuNkulunkulu, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the whole world began. eqhubeka ngeprayer uthi I revealed to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your words. Now they know that everything you have given me comes from you. For I have given the words that you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those who have given me, for they are yours. Manje lana siyabona ku verse 9. Uthi ngiyakhuleka namhlanje. Angikhulekeli bonke izwe leli. Kodwa ngikhulekela nini enikhona abafundi. And ngikhulekela nalabo ngelinye ilanga. Abazolizwa leli vangeli basindiswe. Ngoba uthi lana, I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I'm coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as you are one. While I was with them, I protect them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that the scripture will be fulfilled. I am coming to you, but I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of joy within them. Why my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you send me into the world, I send them into the world for them to sanctify myself, that I may too may be truly sanctified. Uthi lapha ku verse 20 ke manje. Uthi my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you in me and I am you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Manje ekusenikwe namhlanje. This is the one of the prayer uJesu Kristu azenza ngale Thursday. Waze wathi ku verse 20, my prayer is not for them alone. Ababe khona naye ngaleso sikhathi. Uthi I pray also for those who will believe in me through their message. Manje ekusenikwe namhlanje. Ngithanda ukuthi understand ukuthi le Thursday lena isikhumbuza ukuthi sakhulekelwa. Sakhulekelwa singeka mamukela uJesu, wasikhulekela. Manje ekuseni kwanamhlanje, le Thursday yanamhlanje isikhumbuza uJesu Kristu uma kuJohn chapter 18 elisitshelayo bangcwele ukuthi uJesu Kristu khona ngale Thursday ekwakuyi Thursday ngalelo langa lithi, when he had finished praying, lapha masifunda kuJohn 18. Little when he had finished praying, Jesus left with his disciple and crossed the Kidron Valley on the other side of Olive Grove, and he and his disciple went into it. Manje ngithanda ukuthi bangcwele uma liziko kaNkuluNkulu liye la specify ukuthi uJesu Kristu crossed the Kidron Valley. Uyabona leyo nto leyo inobunzulu more than we read it. Ngani? Ngoba iKidron Valley yindawo bangcwele lapho kwakukhona abantu in the Old Testament uma bezosacrifice babe ya kwi Kidron Valley, abanye babeze ba sacrifice abantwana babo. Zonke iqalekiso no Hezekiah makayolahla izinto ezeyithixo zabo zalahlelwa kwi Kidron Valley. Manje umalithi zikaNkulunkulu, he crossed the Kidron Valley. UJesu Kristo ngale Thursday wacrossa on our behalf bangcwele. Kuyiqalekiso ezazenzeka neyithixo ezazikhonzwa lapho nama-sacrifice ayenziwa ngaleso sikhathi kwi-Kidron Valley ngale Thursday uJesu Kristo cross the Kidron Valley ezikhrosela mina nawe ukuthi namhlanje angeke senze ama-sacrifice ezinto, namhlanje angeke senze ithixo khona lapho mangcwele kwakuyindawo iKidron Valley eyayindawo eyayingcolile. Le uDavide uma ethi the Lord is my shepherd, at as I walk through the valley of death, ngoba iKidron Valley was that kind of a valley, the valley of death. Manje uJesu Kristo has crossed on our behalf the valley of death. Yiko lokhu lithi kaNkulunkulu, uma sesimamukela sidlulile ekufeni singena ekuphileni. Manje ukudlula ekufeni engenene ekuphileni asidluli uma sesifile, sidlula uma saphila, ngoba uma simamukela uJesu sidlulile ekufeni singena ekuphileni. Manje at the same time listela leli lizwi ngokuthi uJesu Kristo he went to the garden eyothandaza lapho. Uma sibheka lengadi aya kuyo, siyambonga uNkulunkulu, lapho eGarden of Gethsemane kukhona izinto ezenzakala lapho, ngoba that garden is the second garden where Jesus Christ took a stand. Ngoba the first garden, it was the Garden of Eden where Adam took a fall, but now Jesus Christ went to the Garden of Gethsemane where he took a stand, and the Bible tells us ukuthi khona lapho again he prayed. Manje, that very Thursday, that was Jesus Christ, uma bengcwele, acuzwa, ikhisi ye-betrayal, ngani ngoba, kuyilapho Thursday, lo uJudas, owamcabuza ngathi, umcabuzela ukumthanda, kanti enhlizweni yakhe, wayazi ukuthi manje, umthengisile. Nanamhlanje bangcwele, kukhona abantu, abangathi bayakuthanda kodwa they are betraying you. They are very people. Manje ngithanda ukuthi uJesu Kristo usidlulise kwinto eyifana nalezi kule Thursday kubantu abasibetrayayo, abantu abahleka nathi, abantu abasicabuzayo kube ngathi bayasithanda. Manje kuningi bangcwele okwenziwa lana on a Thursday, and manje uma sibheka that very Thursday iyasitshela ukuthi abafundi bakaJesu uma bekufanele ukuthi bakhuleke balala ubuthongo, and uJesu wathi kubo, khulekani ningaphezi ukuze ningalingeki. Manje khona lapho kulo very Thursday bangcwele, kuyile Thursday uma uJesu Kristo ezothathwa, usithola ukuthi manje uPeter kuyile Thursday amdinaya ngayo uJesu Kristo. Manje kuningi okwenziwe, ngikhuluma nawe abakuphikile nokukuphika ukuthi abakwazi, ngoba abanye abantwana bazelwe mabezalwa abo baba bathi I don't know this pregnancy. Manje ngithanda ukuthi namhlanje kule Thursday lena, he Thursday when Jesus Christ was denied 3 times, and that denial yile uJesu Kristo ayimela for mina nawe. Uma ngabe umunye wabaphikiwe ukuthi uJesu Kristo naye waphikwa abantu bebehamba naye, mhlambe nawe uphikiwe, makudingeka ukuthi ubaba vume ukuthi ngempela le pregnancy yakhe. Manje kuningi bangcwele okwenzekile kule Thursday yanamhlanje ngoba uJesu Kristo kule Thursday yanamhlanje yile Thursday bangcwele owayezodila with our emotional side of life ngoba siyazi ukuthi we are triune beings, we are the spirit, we have a soul, we live in a body. Manje uJesu Kristo never only dealt ne son bangcwele wadila nezinto eziningi empilweni zethu, and now kule Thursday udila in our kuthwani our solid side, ngani our emotional side, ngani ngoba kuyilapho bangcwele uJesu Kristo he first shed the blood. Igazi lokuqala elaphalala laphalala khona la la uJesu Kristu ekhuleka ekhulekela ekwaze wajuluka igazi. Manje this side uJesu wayedila nama emotions ethu ukuthi ezosidiliva kuma emotions ngoba uma ngabe siyongena esonweni futhi siyazi ukuthi isono si involve ama emotions kanti futhi nokumdumisa uNkulunkulu kuthi involve ama emotion. Now Jesu Kristo namhlanje kule Thursday esikhumbulayo namhlanje ukuthi wayezodila ne emotional side yethu, and it is where he first shed the blood. Let me tell you bangcwele, this was the very Thursday uJesu Kristo wavalelwa in the dungeon kwi Caiaphas judgment. You know, I've been there several times, more than nine, maybe nine times, bangcwele. And I've took a group to that place. Uma ungabona indawo yakhona awayevalele kuyo ukuthi kwakuyindawo enjani. Singabona ukuthi uJesu Kristu wayezolanda thina ebumnyameni esikubo ngoba yindawo emnyama bangcwele, yindawo ehlelayo engena newindo. Kuyila uJesu Kristu wayevalele khona ngoba kulapho uSathane nathi wayesivalele khona, esivalele ebumnyameni. We were the prisoners, esivalelwe singazilutho. Manje uJesu Kristu wayezodila nezinto ezinjalo. Ekuseni kwanamhlanje sibona manje kuzokwenzeka into bangcwele uNkulunkulu ayithembisa lapha kuGenesis chapter 3 kuverse 15. Uma uNkulunkulu ethembisa kuGenesis chapter 3:15 etshela inyoka ngento yokuthi kukhona okuzokwenzakala, athi uNkulunkulu wathi and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Bheka manje ukhuluma uNkulunkulu ngokuthi I will put an enmity between a woman and between your offspring, but at the same time uthi uNkulunkulu he will crush your head. Akathi ukuthi she will crush your head, uthi he will crush your head. Manje this woman is signifier bangcwele as a church ka Jesu Kristu ngoba uthi Jesu Kristu I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. And uJesu Kristu ebeboni uNkulunkulu ebebonisa ngokuza kuka Jesu Kristu ezofela izono zethu. Manje ekuseni kwanamhlanje bangcwele siyambona uNkulunkulu ukuthi ngale Thursday isikhumbule kanje ukuthi Thursday ibabaluleke kakhulu before manje kuyiwa kuphi, kuyiwa esiphambanweni. And this very week bangcwele iviki ebelibaluleke kakhulu, even when we read in the book of Mark chapter 11 lapho sibunda uJesu Kristu eqalekisa a fig tree. Manje uma sibheka uJesu Kristu kuleli viki lanamhlanje kuyinsuku ezingaphambili eqalekisa a fig tree. Ngani ngoba bangcwele i fig tree is a symbol kaIsrayeli ngoba lapho lithi wayezofuna i fruits. Make fika wabona isihlahla ngathi sinama fruits kanti asinawo ama fruits. Manje wayebonisa uJesu Kristu ukuthi manje ezoqalekisa leli sisihlahla. Ngani ngoba i Testament lekudala lalingazange lanikeza ithelo. Ifig tree siyakhumbula ukuthi siyithola even in the book of Genesis la babezemboze ngayo. Ifig tree siyayithola even bangcwele la uHezekiah uma uNkulunkulu etshela uIsaya lapha ku chapter 38 ukuthi kwisilonda wayenaso makathathe a fig tree. Manje the very fig tree bangcwele sibona kakhulu eBhayibhelini ngoba i fig tree symbolizes uIsrael. Yiko lokhu noNathaniel lapha ku John chapter 1 ku verse 9 uma efika uJesu ebona uNathaniel ehleli phansi kwesihlahla somkhiwane wathi kuye you are a true Jew. Wathi yena ungibone kanjani? Wathi ubuhleli phansi kwesihlahla somkhiyane. Yilonto uNkulunkulu sesivala bangcwele. I mean uJesu Kristo ebona bangcwele uZakayisi ekhwele phezu komuthi womkhiwane. Wakhona ukumbheka ngani ngoba umkhiwane lo usimbolize uIsrayeli azathi uJesu Kristo kuye yehla, yehla Zakhewu. Ngani ngoba uZakhewu wayezenza izinto ezirong as identifier ngokuthi no one can touch him. Why? Because he's an Israelite. Makafika uJesu embona wathi yehla yehla Zakhewu ngiyohlala ngiye kwakho, meaning that wayesuthi ukuthi i-identity yakho as a Jew doesn't work anymore now, but now I want your heart. Ngifuna ukuya kwakho emzini wakho, ngifuna ukungena mina empilweni yakho. Angizi ngenxa ye-identity yakho bujuda, but ngiza ngokuthi ngifuna inhliziyo yakho, ngifuna ukuyongena ekhayeni lakho. Namhlanje bangcwele siyambonga uNkulunkulu ngalo okwakwenza ngale Thursday. Kuningi esingakusho ngale Thursday yanamhlanje. Bangcwele uNkulunkulu asenze kahle. uNkulunkulu asibusise ngale Thursday ukuthi sikhumbule ukuthi sakhulekela. Noma ngabe udlule intweni, masikhumbule ukuthi sakhulekela ngegama lika Jesu Christ wase Nazareth. Father God, we thank you to remind us once again, Holy Spirit, ngale Thursday yanamhlanje as we are celebrating about to celebrate the death of Jesus Christ. Siyazi ukuthi akafi namhlanje, akafi kusasa, kodwa siyazi ukuthi kwenzeka 2000 years ago uma sikhululwa emandleni obumnyama. uNkulunkulu asendle kahle ngegama lika Jesu. Amen.
It's more than radio, it's a way of life. It is 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.